Swan Beats.
Sekai. Alright.
Jameson. Yeah. Vesela.
Away!
Nali na yonkazi wanga wakongora treza. Mafendi ndikavaya na ye kukadia pizza. Osaziwa mabaki mabiga kukuna miza. Ile nalipa ize ngati tweezer. Mine tinga kondela na muja. Love your babe waposa nkanize tamia ja. Uyenda shosholo titagwila na manja. Ile ndikati ndapeza nkazi wabanja. Lilo matawi sana ndi mabige osanja. Ngani ndava edi ntumba manga ndi mwawuma. Sizi wantengo wa petro papiuma. Yet you know ndikuweka hard kuti ndipeza ndala. Dinali nano plan, mami tuma chita puma. Wandiliza kwa mayenda basi kwa mablesa achuma. Zau kwa timesa ukati tidigile.
Dinazo kusungila ndekandisa kukwatile.
Kome watawila kwa ukapilile. Aka kuyuza mablesa saza ndililile. Pano nango sara ndima pictures. Mamemole.
Banja ardinata mamemores. Pano wanasala mamemores. Akazanga hana pita mamemores. Pano wanasala mamemores.
Ooh, mamemores. Mamemores. Ooh, mamemores.
Dika bondran, love yo beba kumapatan. Muse ukumakitan, mpaka na kumahagana. Bakulosa makanan, iwendi netinkati forever. You left in my heart, never mind eh. You ate my money, never mind eh. Then you broke my heart, never mind eh. I thought you were loyal in my life. I thought I was a fan, the best wife. If I had a no, if my heart in you, you broke my heart into pieces. I was treating you like a princess. It pays me now, my memories. Bring it back, everything I gave you. My time, air time. I want to see you again to my side. Of course you were a horsey to my side. Dinga wa uzechani my yanga. Dinga wa uzechani hazizanga. You were everything in my life.
Antengela, antengela kazanga. Inekalandanine. Matawa kazanga. Inekalandanine.
Banja ardinata mamemores. Pano wanasala mamemores. Akazanga hana pita mamemores. Pano wanasala mamemores.
Ooh, mamemores. Mamemores. Ooh, mamemores.
Banja ardinata mamemores. Pano wanasala mamemores. Akazanga hana pita mamemores. Pano wanasala mamemores.